Ekitongole ki Uganda Red Cross Society nga kikwasaganyiza wamo n'aba Prudential kitendese n'okubangula abagoba ba boda boda abasoba mu 1,800 wansi wa kaweefube ayitiddwa Safe Steps Phase 3 Campaign ngayogera ku mukolo ku Nakawa Vocational Training Institute asaba wandiise Robert Akwesiga yasibye abantu okwaniriza obwerinzi ku nguudo wamu n'obukugu mu buyambi obusookerwako oba kiyite First Aid okusobola okukendeeza obubenje. Kaweefube ono akoleddwa mu bitundu bya Kampala n'emiriraano Mukono, Entebbe wamu ne Mityana nga kw'otadde ne Masaka, Mbale ne Mbarara. Cynthia Bindeeba okuva mu Ministry y'ebyenguudo n'entambula yagambye nti gavumenti eteekateeka okugaziya enguudo ennene okusobola okutumbula obwerinzi ku nguudo. Omukolo guno gwakulembeddwamu Uganda Police wamu n'abavujjirizi aba Prudential Insurance.